studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
fili dambele to bogi jande faandu hala mamadou sama sekou jom nyali sakrabe heribe rafi karol hakunde bamugo e paris sarti sanne ho radio diplomatie france men hayfi lam ko be transition be yimbe be be darake e darde mun en nande tagal sedam ben tagal ko habitibe danemark be ben hoti ko teddudo hana fi ben wadde jonnojo e wi horo honrojo makko momadi coggu kilo sikoro tongama temedere kaɗo anña lamukoɓe ɓe fuɗɗanna ñande altinere capan tati e goho leru janvier hitande 2022 fedde nawtortoɓe jetti sanne ɗum yewtere meɗen hertande na yoɓi dow denɗiragu ha ɓe mbiyan e songaɓe hono ɗum fuɗɗiri nafaka hode wone e muɗum kadi fo gota ɓeɗanan e famuy ley journal meɗen ɗingon sembe kabaruji amen hande kikiɗe aljumare noga jetti leru janvier hitande 2022 bisimilla sakiraɓe mettina jokkiti hakkunde bamako e paris mbiyan cumniɗo ko gollidal leyɗe goɗɗe franci woytiki aljumare hannde mbiyan anniyaji ɗi ɓami lamukoɓe mali ɓe leruji seeɗen caggal muɗum hono rojo makko mali jaabiki jenno mbiyan jennoje wona fi tagu neɗɗo moɗo fati yatara wonko heɓani keɗen fo tan ousmane ñaali wuli
militaire e mali ɓamɓe laamu o ɓammiraymo dow saria ana ɓama dow dabareji ɗi gana lobbi ɗum yo haala jean yves le diria ministre franci communeɗo haaji vi franci gonɗi sella e wima ko militaire en ɓe ñande fo ɓuuri yarude koye muɓɓen caggal e gollidiɓe muɓɓen ɓe leydi woɓɓe kutteji ko ɗum watta dow koye maɓɓe wartata e hakkillo makko ministre franci o haali ɗum dow mettala yonki caggal ko kanankoɓe leydi meɗen ndi darta e soldaji en leydi danemark ɓe takuba dilla ley leydi meɗen ndi caggal ko kanankoɓe leydi ndi darti e soldaji en danemark ɓe takuba dilla ley leydi men ndi kanankoɓe mali ɓe darti ɗum ñande altinere e alal baare nde ɓe kolliti wiide ɓe soldaji e gaari ley leydi mali tawa wona dow yamirore maɓɓe leydi danemark salake tafon sakiti jaɓi wirfintinde temede soldaji e muɓɓen womɓe ley mali alkamisare nde ka kanankoɓe leydi danemark ɓe kolliti wiide soldaji e maɓɓe ɓe gaari ley mali dow dartugol laaɓugol union européenne kañum du holliti wembere muɗum lewargol soldaji en risi ley mali eɓe noddiri mercenaire hoorejo diplomatie europe joseph borel no ɓe soldaji en gollirata yadata e hakkillo maɓɓe dow daranade ndenagu e yirwere ley mali e wi makko
eli jabade jean yves le diria ministre leydi mali cumniɗo gollidal leyɗe goɗɗe holliti metti muɗum mbiyeɗo abdoulaye diop haali ɗum ben e honorojo amen rfi keɗan fostan ousmane ñaali buli
Il est bon que monsieur le Drian
ana moƴƴi le Drian anda wona jennoje timmintati ɗallaji hakkunde leydi komin domiri franci daro e darde muɗum wadde ko nafata pati fuño halde haalaji bonɗi yennude kanankoɓe mali ɓe hande daraniɓe gotu mbaku leydi ndi ɓe miila le Drian ko woni hakkille muɗum handen dow mali halde haalaji bonɗi dow radio ji na téléji wonani hani wadde ɓe gara min kaltida nokkuje go altidinde ko wona dow ɗum ɗen nenno kulɓinaji jennoje ana kani selde hakkunde amen mon fuddaro e darde muɗum yalla tiɗɗallaji goduɗi ana keɓene jogala fawiɗi dow kabaru rafi ndenagu fadde mabɓe ndu fo handen haɓude e mali micintinde ɓe mali jukkama saabi hakkillaji laamu muɗum jadata e hakkillaji yogaɓe saabi franci ana hellana nokku jogaji ɗo kudeta ngaji gatte ɗo nafa muɗum woodi yenna du woɓɓe ɗo nafa muɗum wala ɗum yo hakkillaji ɗiɗi ceeduɗi noon
sacrama
tottuɗo hakkillaji mo dow kabaru bambe amen ɓenno facebook kadi twitter seeɗa holti wiide no dontani mbiyeɗno leydi mali ndi mbiyenno seeƴo golle hol lenndal wutteji nango hakkillo maɓɓe ndenno holti wiide ɗum keeña won ko ɗum hollita mbiyenno fedde nde holti wiide ɗum e mbiyen caggal muɗum woni ko jukkugoje ɓamete mbi jukkuje imminte seeɗa seeɗa ndenno amsuti gogo tour won ko heɓani keɗo fesan ousmane ñaali buli
lebbindi kewɗo ɓe kolliti dow ɓembe annde de hoore ɓe leyɗe cdao kolliti metti muɓɓen e rafiyagol yesso daranagol laamu o lanidade wotteji garoji ɗi leyɗi bindi fedde lefol ngol pelagol sanne dow wadde hinne keriɗo tewti hollitinde ko saabi de jukki leydi mali ndi e wi fedde nde ɓe ɓami ɗi dabreji yalla leyɗe gonɗe ley fedde nde ana teddina sariyaji ɓamaɗi kañum jaati ko jaɓi dow muɗum cdao holliti wiide faɗi jukkugoji ɗummine kana laamu hakkundejo hollita ɗati lobbi anni e muɗum wadde wotteji ɗi ley wattu jaɓi ɗo ɓe kolliti wiide sini ɓe jaɓi dabareji ɗi laamu hakkunde joɓɓami ɗum waɗan kutteji sanne dow mali caggal ɗum leyño leyɗe hirnage afrique kolliti wiide ana lanidi haltidede fa paabo mali yalla ana warta e dow sariyaji leydi ndi hedde union africaine hoorejo arande fedde nde baddi le yontere nde e laamukoɓe laamu hakkunde jo o holliti wiide ɗo ɓe gaɗan bottu goɗɗo ƴiwde joyi yaade jeegon lewru février waroru ndu faɓe kolliti hakkille maɓɓe dow kabaru o nde fuɗɗode lewru février waroru ndu
sikoro leedi malindi tongama men kilo goto temedere mo ciagal leedi temedere e noge denno yu ciagal botu jujure ngada do alkamsare nyande alkamsare de bomako do denno yu ciagal ben dum do hultama ben fuddon nyande altenere warorde denno yu ciagal jukmoji cdaw dum mali ardibe ben fedde notortobe mali moni askuma holti weltan gisane ben kado anya abdul wahab jakti won ko anni kalfa gute kayna fosan usman nyalibuli
sotude hannde en kilo sukkara ko ɓuri temedere e nogay yo guyka noon dabare ɓamande nde signinete hannden ɓooyi fuu altinere warore ɗum taɓete ley leydi ndi fuu e maggal mum miɗen belti eko rewra dow mum ɗon saabi he ɗum saabi ɗo e lebbi ɗiɗi lewru korka daroto lewru korka ne si darake sukkara ana ñaame sanne nenno pati ɗo e nde sukkara waase ley lumoji ɗi dabareji ne kaani ɓameede nenno ene ñaamoɓe kaani fiide dabareji dow muɗum ko yaawi sakkade joomɓe anniyaji bonɗi service ji kumaniɗe golle muɗum ana goni e juuɗe amen daron to wadde horgoji sukkara woni ko coggu muɗum ɓeydi sanne le o wattu ka kulle goɗɗo ɗe ɗum mbiɗen gondi e fiide dabareji kañum duppati cogguji mumen ɓeydo
vignette ana ñakki bomako ɗum fuɗɗi gila alkamsare keña ndenno yimɓele hewɓe ana damgal mairi toon saabi ɓen tewtude vignette o ka noon ɓe hultama wiide ɗum timi wakkat juno ɗum woni ko yimɓe mairi ɓe holliti ndenno ɓeɓe haalay ɗum wattu ɓen ɗum ɗo heɓete kamɓe yimɓe coɗoɓe kay mettama sanne keɗɗana ko keɓɗa hen banggal fastango usman
woɗɗi mawi kande sini ɗo wawno heɓede nokkuji kewɗe mi ƴiyatano sebini koro cma d e ɗi laawi tiɗɗi warde ɗo de wiye kasen vignette voilà ana metti koro fina sidde ƴiwmi famwata ɗo tinnari an e wattu mo mursumi ko andumi tan eɗum torra neɗɗo jonune arande fa vignette fuɗɗo sottede de wiye timmi eɗum naawi mi ƴiwi lafiya buggu warde ɓamude vignette sini miɗa anduno mi tampinta hooram mi duppo essentiel fuu ɓuri kasen parkingu ona tiiɗi ɗo ɓe mbi yontere warode ɗum wonno ko mairie o holliti wiide eɓe kani wadde e bowɗe mabɓe fuu yalla ɓe gaɗa ko yimɓe kasintini mi noddago gaɗanmi e mairie waɗa e bowɗe muɗum fuu pati hono ɗum waɗa kasen
dendiragu li malli ɗo ana heewi sanne hakkude siniji ndenno ko hakkude haaɓe e sogaɓe ɗum ana woodi kanko kalifa goyta wonko heɓani banggal muɗum keɗanma fastan ousmane yalbol
allah tagui koro borojo kañum du tagui kaaɗo ɗum yo amadou diaƴe sango so ganke andin ɗo fina tawa jayri haaɓe o faccintini en ɗo hoɗo woni dinɗiragu ley mali o tarigui fuɗɗi illa tubal mali e wi o andin ɗo fina tawa nde soni alibert ribbanno mosinkoɓe ley kaɗare ndi o ƴaɓɓiri waɗi hoolare hakkude mabɓe ɗiɗo ɓel muɗum nenguji ko ƴewanno ley ɗe nokkuji nafino sanne haaɓe waranoɓe on wattu joguinoɓe tiɗallaji sanne heɓude leydi yoɗum yimɓe joddinoɓe dow weltare e laaɓal ɓernde wajibi noon kana hoolare waɗano hakkude mabɓe daña du ko haɗa hakkunde mabɓe ndenɗiragu darde muɗum ana mawni sanne hakkunde dialeñ leydi meɗen ndi e wi ali dolo o sukakaɗo o kuminiɗo du ngal festival ogo baña ko laati fuu o holliti wiide ɗum hana majjude ley leydi meɗen ndi sini on jii tiɗ allah mawɗo gonɗo hannden ley mali o fa hannde mali fusay yo saabi muɗum noon e ɗum faabo leydi ndi ɗum ana hani wattede le sariyaji mali yalla e ɗum heddo koro borojo wawa wadde kaɗa ko boni kaɗo du wawa wadde koro borojo ko boni jannoje hakkunde denɗiraɓe wona denɗiragu ɗum yo goɗɗum noon yalla ngal festival jeɗɗoɓal ogo baña ana yamba sanne leñol sogankoɓe ana keƴa sanne ley ɗe nokkuji fanda muɗum yalla enɗama ana ɓeyde soɗede hakkunde ja leñi ɗi
iwde keña warde hannde ardiɓe cellal hultiwiide mbeen ñawɓe banggal mbiyen coronavirus ñawɓe nawgo capanɗe jo e nayo ɓeydiki hen capanɗe jo e jottoon camtanama goto iwi hen ndenno so aɗatu fawrintama kamɓe ñawɓeɓe na wara ujunaji sapanɗe capanɗe tato ndenno camtanaɓe ujunaji noga e joyi temeɗe jo capanɗe e ɗiɗo kamɓe iwɓe temeɗe jotɗo e sappo e goho
sidio tamani de faba muya gouvernement leydi suède danemark suisse e république tchèque e union européenne
sakiraɓe ley kabaru amen mbende région ngaji ɗi e mbiyanna to kajolo toon hultama wiide capanɗe jo ɓen jokolɓe en keeɓi faaba projet lolirɗo fiere ndenno ɗum waɗi ñande aljumare jeete lewru janvier yo biƴƴe mbiyanda bambari e kañe engrais ngaji kamɓe ɓen fandaji fanda muɗum woni keɓal e hadde ɗum rafi heɓugol golle taɓa ɓen taɓa tottaɓe ɗum foof ɓen ɓe yo golloɓe embouche kañe golloɓe jardin e ko maroɓe ɗum coofe fiida jawdi muɗum en timinan kabaru di to kayto do holta wiide noga hakki noga yon rewbe ben janginama yontere ben leendo do yontere ben kabaru tedagol basidi tiagal wuteji ben kawtal gal landi dun woni fedde lulilde parame derno bi fanda mudun yo fiide ben dabare holti be do hawrube be ben no notorto ben humtingol tedagol basidi tiagal wuteji e kany dun dewr intinal sagra ben timita kawru am hande mi tunta mab sar fumta do ben 3w.stutamani.org madu non don viamu 320 do sede yewtere meden magazine sido tamani
sido tamani do taguji yimbe mali hewbe hande ana holla wiide yimbe be fa hande be gondina wodugol nyaw coronavirus o so gonga sabi ebe chalo madu ebe jeebo jokkude sariyaaji dentorde e nyaw o kede e gindo yo nyawdo chantanaado e nyaw o o mo hokka en dalili wodugol nyaw o do mali do sanne
dogotoro communities noddi kam o wi gorko mawdo gindo yewugol maada dogotoro ngol holli nyaw o an e maada anni no gatten min nela mobile dogotoro em fa nabe hopital du mali
gollirde seriyaji dentorde di yo fa rento reno suudu mudum fa wasa sulnginde taka lemme en mundu kede dalili gindo kasem
si o lati no makulul mangol ele galle o gidiraabe am e gollirde am fu nani kuli du hey yimbe fu kuli hono jaabu o latorto fay mimmi huli sabino nyaw o mawninirani
hono santanaabe e nyaw coronavirus o be nangembe paabo dembe njogoro dembe needi e teddengal
yewtere meden rewbe hande an yoy fa hande du kabar o ko bonya kawrutal joddo ballam ben juktitongal fa chapantati leru janvier to fleuve to dande mayo fleuve niger ben bamako woni den no suslo yo darande rewbe li fina tawaji kat ko rem maga heben ken fa sang usmanu nyali yo encourage jom
toutes les femmes du mali
dande debbo le fina tawa do wono sisili yambere jadde berde festival ogo banya e wi hun janimbe don hore be cubeke o sisili do darande debbo e golleji mudo lobbi go hakkilo woni e jalleni kewdi no dadi hawrde hen e wi mabbe fina tawa wawa yade ciagal debbo
regis la femme surtout pour les garçons
gurdo amen yata fe ciagal debbo ciagal ingrabe amen to goto fufu to habe ko sisili festival o famama do rewbe dum don hawta bibi len mali fufu wide enen gudu goto en fufu e rewbe iweten yimbe zaman dun o buru fufu be galda e medem be na jogorobe be runda afrique hono yimbe le be golata gonga tawene abadan rewbe kay njebaka dongal fina tawaji mede fay hunde fe wata ciagal rewbe
repose dans une certaine mesure sur les femmes
arewbe chuda heweli mo ben ciagal ko o sisili suba leydun be bibe ngadan e boddo mabbe fu wattede ko de mabbe e gal festival o ko banya jaddo bal
vraiment nous sommes très contents parce que si tu vois
son ko hale min kuisane sabi sonia yi kulle de politique du sabi robe arji joni woni arande am warde e hono gal do kawrtal sislima o kay wili kam sonne sabi kabar mudun na yowi do rewbe den rewbe na jeba non place mabbe na famdi non worbe ngoni fuf rewbe na hittina non sere den non soni be battinama joni kay ni mila yunde mu inde
ça veut dire que les choses ont évolué en Afrique
jalleñol markabe woni noddabe ardinede e de yambere jeddo berde ogu banya hunde heere de be gatti e gal festival hikka e wadde golleji yogaji palais de la culture